studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on bo fay fay studio tamani keddo o do sa ajena yamde sokirdo maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji bi yumor way gal kanko no dirte salim jora won to boggi jamde to sikirabon competitivity datul hakkunde kati e jejjini dum fuddita il alternate jabbe non de fedde entreprise ne no dir sojes tomo kanyu wonde golludi do golludi le lebbi jago be bi golledi timman ton ko anni watte le hen don ya fa e milioji chapande jetti e jetti cfa milliarduji politinde wi wattu jona fedde ne no dir afro barometer ne wattu jona be kolliti tongande mabbe ne be ngadno imu gol demokrasie le el chapantati e nayi ko be ngad dum won le le el def fo mangal mudu runde afrique be kolitiir sa e wattu jono le leedi mandi le tem der fu yimbe le nogay jattom takane koli kabar no demokrasi wori kanko lamido pelle lutindire lamu ode sumayle sise kenyo o yide yimbe le yettinobe kabaruji be o wile noga e jeegom lewru ut jabbe non do joini plenti wattu jono hono kabarde ciorra le leedi malindi o yurku yurkuji kewdi kanye mata le hen sakirabdi wonno sebe kabaruji ne mi jogini on do betande bi bismillah modon e hedade tindiwit atul hakkunde kati kanye jijeni dum fuditi il alternate nonde fed entreprise ne no der sosia sa tom kanye wonde golludi do golliji le lebbi jeego be kani jokkitaade dum be binden goldo datol du timmata ko anni watte li hen du yafa e milliarduji chapande jetti e jetti cfa fa kebe famtar kedden momodou sama seku
nenga ene garon poy kan kati datul nyahongul to jijentun hakke kamiongaji nogay bamoji kulentreji e mobulaji mudi lulirdi caterpillar e bulldozer e kanye lulirdi citerne amoji ndiammeji na njaha nangara yalla datongul na wuwe fadde golleji di fuddude gollobe hobbe gollirde halfunande mo intingungul nander nokku o yalla patfe yimbele ngotta yawaramun en datul deviation huncanama hore ngoddo datul ngol kiloji temder e chapan etati kati jijeni interdo sifa datol mongol gotul e wi kanko horejo kabaru datti yaajungul do datol yo metruji jeddi ngul gidron yupata e mudum e wi mamadou namakita yo pecce pecce gollede huncenta hore di do golleji arande jiddi pawete do mo intingol e sembingol datol kati jijeningol golleji di kuncenta hore e lebbi jeego kedde datol ngul njahongol fatu kaytun huncenta hore e lebbi noga e nay garoji di
yimbel wombe hakkunde kati kanye jijeni kolliti wi dan belti le di do golleji sanne sabi de goldo datul latik sababu so yimbele kewbe kedditon le kasaraji ngadoji wakkati fu edati di le majjundube bibi dum buyta hono tiida laaji dibe joggiton kede ko be do yimbele cifido hen do facci tan Mamadou Sama Seku
dawran welter monde faysu onji alhal di do dati di siki wala o annan wiide di sambini asdangaji kewdi dum do latto sababu butide sanadi do asdangaji di ne wertani sanne fudugol di do golleji di joni jati no wonno do lawul labude dongal am fa katitun ka alhali lawul ngul lati sababu ngal sami e ko hewi dum boni engal den nom yettiraga fe mi faade mi ciutan sanne so ni goldo datol mo intinama sabi jeewe tan faysu haadi e selaji di min kebata dum notol gol majji wakati jundo goldo mo intugol nafan sanne jamarande buru fuf jeewabe do tatteji labidi
sikra fa ke on kabaruji kon leleedi malikane hejjuji si jottamani bendi e binde si jottamani fewde o do nimoro dum on chapande jeddi jeddi merego chapande jeddi jeddi merego si jottamani ko yaati yimbe lenogo yam keddiki le ne hewbe du kanye barmi hen mobengel ko ngel yabbe bombore hakkunde douance e boni le region mopti holita wed yo kar kanyu gandinodo dum nokku no dirtedo gawo yabbe ton de do bombor so be do yimbe le keddi le hen le on do wattu fu yimbe wonbe gawo kanye wonbe mbutan gonde waddo en imadara jel dati di an mojjintine fa kebe famtar kebe Ousmane Diko
koy banande kargoto ngabbi dow bombore bete talatar handen heedi dalla do hakkon muude e gallore doansande yo kiloji sapantete didi do lawo doansa yaade boni le region moti o wombe ton yogabe non kolliti tafenka sappo e joyon keddi me hen ko buri sapatato barmi dun do wande non gotnaado goto ka holliti ana buri noga yon heddi be hen e leeden nan do fa hande kikiida ko o bamube anan domti wargol dogotore e fa warde du e soldats e noto to yube duansa yaade dalla nokku do kasara ka wadi don non hakkilaji ana certi do batte ka do kasara laami biton kolliti bongol lawongol fawarde e wayde laamu fu ana hen dawobe do lawongol non kolliti soldats be larwata ko editon fawarde e wayde jogade mabbe dabare tentilil o fandena lawongol yimbe ton dardi gol do lawol rene laamu du warta e micintinde on ka do masiba ngadira ka bombore wana joni woni aran mudun le le janvier 2018 de chapatoto neddon mursinama wonkiji mu en wattene mobe mu en jappatono do bombere badangal boni murso wonkiji mu en ben yo lumo jahanno hediton
le on do wattu fu suka ben gonte wadde imma daraji fab joto yello hono dati gondi tondi kani mo intinire to tumbuto cagal ko be gaddo majer mabbe hecci kenen kenen du wala fu golliji golla ton be do yimbel majo to be gadi windande be kokki dum lamu kobbe le majjun be bi ko warta ko suni himmeji mabbe di kuntina ka hortan dati gondi tondi fu be darnan do fi goto waya ton jahol e garol mudo yolan do wartir jam le leedi di holitinde wiide dum won kanko luttindirdo e pelle lamo de mo no dirta sumayle sisi o wili noga e jagom lewru uttu jabbi non du won talkur makko numo joddini wattu jono o wattu wo o wihi o ma haja ko ndale wadde do hen hono kabarde gonde sodirede leleedi ne den di fa yotto yo ndi woji didu ko cioda ko sabde o wi yurku yurkuji matab le hen wattu jono joddini o do pirente o mo haja be do yimbele be koydel muden tawale dido golliji nabe yeso seriyaji mawdi leleedi malindi kedema ko mo sifi do hen do facci tango mamadou sama seku.
Nous avons saisi l'Assemblée
min nawtorto suudu bartudu leedi malindu be do rari famu imadraji ngadaadi bangal hobe ngadi dido bonandaji di homo dun subi ma dido lanaji diwji di yamirde yudi sode hono futi di cioda homo yubi jawdindi hono dun dum latori ko dun sabi dido lanaji diwji lolidi helicoptere pima gollata joni avioji di dum wontu di tottaka fa hande ko dun sabi danno suudu bartudu hani hinade goddo horgol e nanude e juude sariya kala himbeele gonbe e oro kabar o
litindi wiide kabaru dembo karasini worri leli ele rumde afrique nde fedde noddata afro barometer nde be jaltini wattu jono tongande mabbe yalla jamarde na holi dembo karasina nde do tongande be ngadi no dun imu gongol le lewru fevrier jabbi non dubbe koliti wiide leedele chapantete nay le rumde afrique nde be ngadi do konjal leedi malindi do an le hen tariki leedi noga berdi no kabaru dembo karasini worri le majji himbe wonbe leedi malindi le tem dara fu noga en jottom kanye koliti wiide na koli no kabaru demokrasi wori ndedo tongande dum watno bande hitande 2016 fa yottili hitande 2018 fa keben famtar kedden Ousmane Diko
lengol hen jogol kessol afro barometer yo gana ardi do temdere fu chapane jeddon ana gabondu dasi do temdere fu yo jeddon mali ana e darnde noga berde ardade leede pili dumde hono niger e lagine e wi tongande de le afrique non hakke politika ku leedan ka ku fawarde e no demokrasi ka ku hormu worri yari tagal o andini du wayli tereji gadudi taykitaadi leede do leede jatoraade leede dimdude do yogaje ngarti ele margal tongande de ko walda e ko hulta yarugo tiaga demokrasi kaku ko heewi leede afrique de an gondi e faabaade demokrasi kaku faawarde e tipitaade tiagal margal karahan donde wonde seba hakkilanka koliti afrikian kaobe heewbe kebata demokrasi kaku no jirini faawarde en no dartirini tongande de andini non jeebe afrique le temede fu yo sappo jeen tan goni topitotobe demokrasi kaku laati do fa laato heedode heedi margal karahan tongande de andini du wattu wonno do leede keewde afrique de do dabare woteji gonduno e wayde foccade e wi honjotobe
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
rabbe jeelo ne le kere dujuto en puddira nokko no dirtedo an songo holi tan welle lamorde ma waterde no dirtono bazi gourma wiama yimbe al joyna kaborde kanyi en deso nanno sud dogotoror wondo tondo altiner gabbe nonde be gujjiton moto ngadi koy tati didi wiama be gujjiton ambulance do won moto na bobo ton nyaw be do kanya poddole ko tayde o do nokko fa yottu arkilaji ko hanon kede jamaade wonde tonde bitite de wiide wana joni woni dido golleji ngada ton wana joni woni arande no be kolli di wiide le ko jaddo ko dur sud doktorore wonde nokko no dete lele hoy o do bonando goto matama le o do nokko se urude ngarda nokko no dete do banamba le lamu kuli ko robe bi fi ko yaata directeur en tem dara do won lamu be kabar tuudi e kol ngombe le kap banamba kanyi en goddi e famminede wattu joni o no sukabe kanbe be direton ande le ngal do kawtal ngal ton le balbe joyi be collectivité fedde no dete sirade kanyi wonde darnaade do non isaidi sannu mabbe handu faabad no kabaru jande hal yarde yaso le leedi meden bi sakirab ɗo kattin beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on kala ɗo mbawɗon tawede le mali fo e manggal muɗum jootalji wattu joni min keɗi kiɗi min ɗum woni kertini kiɗi yimɓele keɗiɓe min faade laamu kayi ka fande fani jeefe e nokku honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.